Shamplay kweza miwata bayi wako mikuanga mafaza Anatunika ntuna munga chokola kucheza Tuka anga tulamba kwe atike mpya pya Amesoja kaze ndude woy na kayimba na kuye Eno atiko mpya Kule ntipepe chithani na baila kasiti na funye
Eno tukumye atiko mpya
Maza kutaji kakati sema kubavu gasibia parapase
Eno atiko mpya
Vibuza wafu na kutoka wendi bato bastani ya waze
Eno atiko mpya
Shuka nebaza kabaka wa Buganda Uganga rap sige nive mbuganda Aguna guni saba sadia omutanda Kusane chitha chenye wa mami na jinda Shuka nebaza kabaka wa Buganda Uganga rap sige nive mbuganda Aguna guni saba sadia omutanda Kusane chitha chenye wa mami na jinda Tuganda mbo saba nenga wa ikibenda Bakubia jabu batuta mbubienda Siri na wasi wasi na zema nguwa tangenda Nile chikompe charuge ranga tunda Ni wankuka tula supidi nne chenda Amesoja kaze ndude woy na kayimba na kuye
Eno atikompia
Kule ntipepe chithani na baila kasisi na funye
Eno tukumye atikompia
Maza kutaji kakati sema kubavu gasibia parapase
Eno atikompia
Vibuza wafu na kutoka wendi bato bastani ya waze
Eno
chusta kanka ila di silence Because in a silence in my final direction Me chusta show ya from a distance Because in a distance I did something Say ya chusta fighting me in a dream Starting a dream Chithani na baila kasisi na funye
Eno tukumye atikompia
Maza kutaji kakati sema kubavu gasibia parapase
Eno atikompia
Vibuza wafu na kutoka wendi bato bastani ya waze
Eno
Things just happen me call possibility ya kani comfort me understand the limit me burn like magma so never come test me and my young freckles you done